siyabona ukuba siqaphelisa kakuhle kwindlela emangalisayo uThixo amkhokele ngayo, ngokunjalo wasikhokela ukusukela ekucacelweni kuye ekucacelweni. Nditsho amadoda anjalo akwaThixo ayakhula elwazini nakwimiyalelo yezibhalo, umoya oyingcwela unikayo ayazisayo ngokwexesha. Ndicinga bekunamhla xa bendifunda ngako. Kunjani abazalwane? Oku kungangangeni apho, kodwa ngelinye ixesha iNkosi ikhokela ngenye indlela. Iminyaka nenyanga nemaxesha anikiwe xa imvuselelo enkulu yenzeka apha eJamani. Ndiqinisekile sonke sava ngako oko ngebandla elaphumayo kulaa mvuselelo njengebandla lokomoya kwelaa xesha. Xa abazalwana ababini baya eLondon beyothetha noJohn Wesley, ngokungaqhelekanga nje abazalwana babini baseJamani abathi baba namava ngobhaptizo lomoya ngokwendlela yeBhayibhile baya kumzana uWesley, omnye wahlala phaa umnyangabeka intsuku uba yayingi-17 kaJulayi, into enjalo. Xa uJohn Wesley waba namava angaqhelekanga nje noThixo, abazalwane abahlali kude kule ndawo sikuyo baya phaa beyothetha nale ndoda eyathi emva koko yayingumshumayeli kodwa ingenawo mava noThixo ngalaa ndlela. Ngesaquphe wabambeka waba namava noThixo ngendlela enamandla kakhulu, njengoba sisazi. Emva koko waba ngumthunywa lo uThixo wamsebenzisayo ngendlela ekhethekileyo. uThixo kuyo yonke into. Uba uyafuna omnye ujonga ngasemva, angajonga izinto ngasemva ejonga nje enokuvuya, ngoba zonke izinto yayingumsebenzi kaThixo, mhlawumbi hayi ngokupheleleyo okugqithisele uba sikwazi, kodwa abantu babe nokukhokelwa ngumoya oyingcwele, benezidanga ezikhulu ababenazo kunokuba sinako thina. Sinolwazi lonke esinalo nomiyalelo esinawo. Abantu bekhokelwe ngumoya oyikaThixo. Sicinga ngoShrenkfeld owasetyenziswa indlela enamandla kakhulu kwelaa xesha, apho kwelaa xesha wabhaptiza egameni lenkosi uYesu Kristu, wabuthandazela abantu uba bamkele ubhaptizo lomoya ongcwele, kwaye kumele ukuba kungqinwa ukuba wayekude kakhulu elwazini waze waxolelwa nguThixo ngendlela ekhethekileyo. Kodwa kwakusoloko kukho, kwaye siyazi umzana uBranham ukugxinisile oko ngokukhethekileyo, ukuba kuyo yonke imvuselelo imigca mibini ezayo, oko ngokungaqhelekanga nje umlibo obeke indoda phambi kwenqwelo, yamsebenzisa njengentloko, yayi ngokomlilo wokomoya owawukwela xesha libandla, nangoko wayesikelekile nguThixo. Ndicinga yayindoda yaseBulham intshukumo yasePentecost, intshukumo yaseMulite owazama ukukhomba uqaphele kuba uThixo unomhlambi omncinci, ukutsho ukuba ibandla lakhe elilandela ukukhokela komoya ongcwele likhonza enkosini. Kuyafana nakweli xesha, ayizozihlwele ezikhulu eziphila kweli xesha ezive ngomzana uBranham ngento eyayisenzeka imfazwe yokuqala yelizwe, wathetha ngako malunga nokuncwina okuzayo. Intlungu ifaniswa nedabi lokuqala lelizwe. wathi xa kusiza eyesithathu, xa ubunzima besithathu busiza, kumele kuze nozalo olutsha. Uyabona, xa intlungu yokuzala iza kumfazi omithiyo, uzalo lokutsha kumele luze, kumele izalo. Ngoko intlungu yokuzala iza emva kwenye. Kodwa ngoko siyaqaphela uba izinto eziza phezu komhlaba, ndicinga uba ngamatyeli amathathu kwisitshilelo, ewe, kwinyaniso nala miqolo mithathu ichatshazelwe pha ikhomba kwixesha lokugqibela esiphila kulo. Ewe, kuyenzeka oku ukuba kuya kuzaliseka emva kokuba silapha, ziya kuzaliseka emva kokuba silapha. Kodwa inye into eqinisekileyo, intlungu enye yokuzala eza phezu kwalo mhlaba iya kuza naphezu kwebandla ngalo lonke ixesha. Intlungu yokuzala enjalo isiza phezu kwebandla, khona into entsha ekumele izalwe, ubomi obutsha obuvela kuThixo beza ebandleni likaThixo ophilileyo. Ngaphandle kwentlungu ezinjalo zokuzala akukho bomi obutsha. Andazi ukuba yayingubani xa wayenobuntwana nje, kodwa naye ngokunjalo mele abe nexesha apho uThixo amsikela khona. Ndicinga yayinguyo wathi kwakumele ndiqaphele kuba njengekholwa kumele ndiguquke kuqala ukuze ndisondele ngakumbi kuThixo. Kukhona iintlungu zokuzala eziza phezu kwethu, kwaye xa sicula ngozuku olu siya kungena ngaphandle kokuthandabuza, ngoko nditsho intlungu yokuzala kumele ize qala phezu kwethu ukuze sibize kuThixo okusuka enzulwini zentliziyo zethu, sibe namava noThixo. Ukuba namava noThixo kanye kule ndawo uba siguquke sibe namava, nokuba singakucacisa njani kodwa ukuba sazi wayikhona into eyenzekileyo ubabalo oluvela kuThixo wethu, abantu apho ezi ntlungu zokomoya zizayo akugcinezanga kwaxhuma, akugcinezanga kwaxhuma xa intlungu isiza. Njengoba isibhalo sifundisa, ububi buyangena ngamanye amaxesha ngokunjalo ububi nje, kodwa xa uzalo luthabatha indawo yonke into iyaguqulela, kukhona uvuyo phaa kobabo mbutsha buzileyo. Kunjalo bazalwane, ayikho into nakwisitshilelo 12 kuyasikhumbuza ngokuvuka korhamncwa. Ngokunjalo njengoba isitsho phaya uba uzama ukuqwenga, kodwa kuqala intlungu yokuzala iyeza phezu kwebandla phambi koba umntwana oyinkwenkwe azalwe avele. Kwaye ezi ntlungu zokomoya zokuzala eziza phezu kwethu kumele zize, akukho kudlula, kodwa ziyavela phi? Ngokwenyama azinokuza nje uthi ngoku ndizawuzala ngoku. Qala kumele kube khona ukukhawulwa kokomoya. Kungenjalo ingayintlekisa bazali nodade, ndikuthetha ndinyanisekile. Qala kumele samkele imbewu elilizwe likaThixo, kube khona olubabudlelwane lothando oluphakathi kwethu noThixo, ukuze imbewu kaThixo ityalwe entliziyweni zethu. Emva koku ngexesha elifanelekileyo olu qhagamishelo lokomoya lowuza phezu kwethu emva kokubomi buvela. Zinintsi izinto apha ngokwenyama, nindixolele ngale mveliso. Amanye amaxesha inkosi iyakusebenzisa, inkosi iyazisebenzisa izinto zalapha emhlabeni ngokwemizekelo ifanise ubukumkani bukaThixo nemifanekiso ethile. Siyazi ngokwethu apha ngokwenyama abaninzi bathandazile, afraid that it is not yet. Xebe abaninzi bathe boyika kude kube lapha kodwa akumelanga ukuba side soyika kwade kwaba lapha kodwa ngokomoya kumele ukuba sithandaze uba kungade kube lapha simele sifike kwinqaku apha le mbewu ingcwele ityalwe kuthi sikuvile kumariya xa isithunywa sambulisayo waxelela wathi usikelekile phakathi kwabafazi ufumane ubabalo enkosini wathi kunjani oko andazani nandoda isithunywa sathi umoya ingcwele yakugubungela umoya ovela phezulu enyangweni uya kuhla phezu kwakho loo nto athi namandla osenyangweni akusibekele kungoko loo nto ingcwele izalwa nguwe iya kubizwa ngokuba ngunyana kathixo ngaba upawulos kwabaseefeso zange abhali efanisa ukrestu nebandla kubudlelwane bomyeni nomfazi ebona kuqaphelisa imfihlelo enkulu esithi ndithetha ndibhekisele kukrestu nebandla kunintsi kuko sibona kwasekuqaleni uadam noeva ueva wayethatyathwe kuadam kwicala lika-adam ibandla umtshakazi webandla wawukukrestu icala lakhe lavulwa ekalvari kwaye ngegazi elihle elingcwele elaphalalayo sihlangulelwe sakhululwa saba kumoya wakhe nobomi kweli xesha ukusukela ekuqaleni yonke into uthixo wakhe wayenza inento eyithethayo nenjongo kubomi bethu ngoku kweli xesha lokugqibela kakhulu esiphila kulo uthixo uthe kwakhona wanika imbewu kumhlwayeni pha kubhaliwe kuba ilizwi lakhe aliwubuya lilambatha uthumela imvula inkqwithela yonke uba anike imbewu umhlwayele ukuthi atyale ngexesha elifanelekileyo ngokunjalo imbewu yelizwe elithiliweyo lise mandiyibeke kanye ngolo ndlela cinga umzana ubrand mayibeka ngolu hlobo asisetyenziswe kuba sithethe kule ndawo imizekelo ethile kodwa sisitsho nje xa ibandla lifela kwinqaku lokuba unesibeleko sentombi akathwaliswanga nanganye into akangcoliswanga nanganye into ngoku uya kwamkela kwesasibeleko sentombi ilizwi elicocekileyo elingcwele likathixo oko kukuthi xa eli lizwi likathixo the lafakwa kuye ngoko isibeleko sokomoya siyavala kungabi sabakho into iya kungena ngoku le mbewu yelizwi likathixo igciniwe ayikho into eyawuphinda ingene ndithetha ngokomoya ngoku emva uba ilizwi eliyimbewu lingenile ngoku intlungu yokuzala iyokuza xa ixesha lilungile akwabe ndinamandla wokuthetha ngezi zinto umzana ubranham uyathetha ngazo uthi nabani umntu onengqondo yokomoya uya kuqonda oku ngokomoya kodwa uthi soloko kusekuhonyuzo lokomoya kwaye wamkela yonke into ezelwe icocekile ingcwele uthi malunga ne-144,000 bahlambulukile ngokuba abazidongcolisanga ngabafazi kwaye siyazi umfazi ebhayibhileni ngamabandla sifunda kusitshilelo isahluko se-12 malunga nabafazi njengebandla kwisitshilelo isahluko se-17 malunga nebandla lelizwe lonke kwaye minintsi imizekelo yanele enosibonisa kuba konke kungantoni kweli xesha ukutsho ukuba singaxubi nto nakanye kodwa size ebukhoneni bukathixo ngokuqinisekileyo sihlambulukile singcwele sithetha ngokomoya ukuthi kuqala uzalo kutsha olwenzeka ngelizwi nomoya amandla egazi likaYesu Kristu ngoku yaqhubeka kuba ngaphakathi kwindalo entsha imbewu iyahlala elilizwi likaThixo kwaye sivile kwimihlangano edlulileyo uThixo ufuna ukwenza into entsha ufuna ususe ecaleni konke ukuba enze igumbi lokutsha ufuna ususa le ntliziyo indala ukuze azise intliziyo eyamkelayo enokuginya ilitye alinakuginya nantoni na ungatyala imbewu kulo ilitye imihla nezolo ilitye alinakuginya nto ungatyala imbewu kulo imihla nezolo kodwa umhlaba unako oku olungisiweyo kungatyalwa kuwo kunjalo nokuqonda okomoya uba inkosi imele yenze idala intliziyo kuthi eyamkela imbewu engcwele emva kokuba yamkele imbewu engcwele sazi kakuhle inkosi iyathetha ngakuko kuba umhlwayeli uhlwayele kodwa zafika iintaka zokomoya kwaza oku nokuya kodwa kwakukhona abanye ababelungile abaxolelweyo nguThixo ukuba bathwale iziqhamo usongo olukhulu ungahlwayeli kuphela imbewu iphephezele naphi mele wazi njengomlimi okuqaphela kakuhle wazi kakuhle ukuba kuphi apho kumele kuhlwayelwe khona kuphi apho kungamelwanga kuhlwayelwe khona njengoba kutshiwo uyazi xa umncinci uzame ubaleka umsebenzi othile kodwa ubone oko emva kwexesha ukuba awusebenzanga kakuhle apho uthe waqala khona kulinde akuzunceda nasebukumkanini bukathixo akuyi kuvelisa siqhamo ukucoselela soloko kuvelisa isiqhamo esihle naye uThixo yanga angacosela kakuhle umsebenzi wakhe kuthi sonke kweli xesha okudala kumele kubekelwe kucala njengoba isibhala sitsho yambathani susani umntu omdala nambathe omtsha emva koko umntu omtsha uya kuvelisa isiqhamo esitsha esiphilileyo sikaThixo elo lilizwe emva koko ahlale kukho xa le mbewu ithe yabekwa kuthi ngoko yanguThixo abona kuyo ingabikho enye into eyongezwayo emva koko uya kuhlamba konke njengendalo yakhe xa imbewu ityaliwe ngoko wonke umntu angaqaphela abantu abaziyo ngezinto apha ithatha ixesha elide phaa mhlawumbi phaa ithatha ixesha elide elifutshane kodwa apho imbewu ithe yatyalwa khona kumele kube khona isivuno kunjalo ke nawo komoya omnye weza wazi kakuhle kuyafana nokomoya singaqaphela ukuba kweli xesha xa ubaba lufikile phezu kwethu oluvela kuThixo ngoku umhlaba omtsha kwatyalwa ku lo mdala wabekela kucala ukuze le mbewu intsha iphilileyo vela kwilizwi likaThixo ifakwe emva koko yonke into iyavala ngoko nabantu ofunayo azi utshaba lungaza lufuna ufaka into ethile lithethele into asiyimameli ngokuba siyakwazi uba kungantoni ngobaba lo likaThixo kweli xesha ayikho into emayixutywe uyazi umnqophisi omdala ubungavunyelwanga uba uhlwayele imbewu ezimbini kumhlaba omnye nakumthetho kaMoses uThixo wabona kuko nokuba yayingumhlaba wengqolowo wawungavumelekanga uba utyale imbewu ezimbini kumhlaba omnye nalapho Nalapho kusinxibo isuti kumele ibe ludidi olunye lelapho ingabi ziyanhlukanhlukwana. Ukuxutshwa. UThixo nguThixo olungelelwayo. Apho khona umhlaba wengqolowa ufuna umngqolowa. Kumele kufunyane uba kukhona ingqolowa ezithe zahlwayelwa phayana. Le into yokuxuba yinto eyenziwe ngulutsha ngumtyholi. Naphi apho imbewu kaThixo ityalwe khona, ukhona omnye onokuza athi utshaba lukufakile nokwakho. Kodwa beza enkosini bathi masihambe siyosusa ikhula pha, yathi inkosi yekani kukhule kokubini. Yathi yekani konke kukhule kude kufike ixesha lesivuno. UThixo yanganganika uba bani uba siyingqolowa exolelwe nguThixo esinothi sibe namava amatsha noThixo apho yonke into ingabantsha kweli lizwi litsha likaThixo. Kakuhle kakuhle, ewe lidala kodwa lityhilwe ngokutsha, labekwa kuthi uba sikuthabathele entliziyweni ngoba bani. Ngaphandle kokuxuba noku okanye nokuya, omnye uthe kum ngokufutshane nje, mzana uFrank, ndiye ndaphoxeka bendiye endlini apho kumanyelwa, bendiye emzini apho kumanyelwa khona iintshumayelo zikamzana uBranham. Ingulowo nalowa uziphethele eyakhe intshumayelo. Wabuza lo mntu ukuba sithini ke ngoku, ndathi akukho nto. Ndathi akho nto, akho nto nakanye esinokuyenza. Lo ungaqondanga uba kweli xesha umhlwayeli, ukuhlwayela okungcwele uthabathe indawo, ukuba akanakuqonda oko yena uqobo lwakhe akazelwanga ngokutsha kwithemba elitsha. Yena uyayixuba imbewu nezinye izinto ezigwenxa, athathe izinto eziyinyaniso akuzixube nezabe zigwenxa phezu kwazo. Kodwa ke ayindima umgwebi, yinkosi engumgwebi apha. Siyakholwa uba ilizwi likaThixo alinakuxutywa. Siyakholwa ukuba uThixo uthumele umkhonzi wakhe nomprofeti kwaye ilizwi lakhe lize kuthi ngokwesitshilelo sikaThixo ophilileyo kweli xesha. Andinabunzima ekuqapheleni uba uThixo usebenzisa abantu abahlukileyo ngamandla. Ngokunjalo andinabunzima ekongezeni umlilo. Akundiniki bunzima apho xa ndithe ndaqonda uba uThixo wenze ntoni kweli xesha. Ngokunjalo ngoko yinto encinci uba ndivumele yonke into inyuke nje njengomsi kwintando elungileyo. Nokunika umdla kakuhle kakuhle kwinto uThixo ayinikileyo kweli xesha. Yonke enye into lulahlekiso, yonke into iyaliphosa uphawu, yonke into iyaxutywa. Kwaye lo mzimba awunakuvala ukuze ukukhula kuqale. Ngabe uyaqonda oko? Ukuze ukukhula komoya kuqale, soloko izinto zithabatha indawo, akho nto evaliweyo ngoku. Kwaye intlungu yokuzalwa iyaqhubeka, siqhubeka sisamkela. Sonke siyaqhubeka sisithi siyamkela kodwa singafumani kuncina ukuncina kokuzana. Kumele sizibuze ukuba ingaba simsusile na umntu omdala njengoba isibhalo sisinika ukusicacisela ngako oko. Ukuba akho njalo, ngoko sidinga amava amatsha noThixo kule meko esiyixelweyo apha ngosi kweli xesha, uba sibeke yonke into olungelwano noba lilwimi lethu. Soloko kunjalo, uThixo uyazi So loko khona ububi obukhulu kwihlabathi lonke. Ayikho into engaphezulu. Ilondo uYakobi ebhala ngolwimi. Ngokunjalo nasePentecoste kwabonakala ilwimi ezabekayo. Ilondo ilwimi zabeka njengomlilo owabekayo. Ukuze abantu bazi ukuba kwenzekani. Ukuba ilwimi lakho lithe lasikwa ngale ndlela. Lawubonakala ngokwahlukileyo awuzuziva ingathi ungathetha nakanye. Ngokunjalo ePentecoste itsho iBhayibhile kwabonakala ilwimi ezabekayo njengomlilo. Le mveliso yanjengomlilo kukuba ububi obusetyenziswa ngelwimi kungabekelwa ebucaleni ulwimi lisetyenziselwe eluzukweni lukaThixo. UThixo uyahlula abeke ulungelelwano kuloo ndawo kufanele khona. Kodwa siya kutsala ixesha kwaye uThixo unengxaki kuthi sonke lokuba samkele siqonde ukuba limke kangakanani na ixesha. Xa umzali uBrahim waphantse wathi kum, iminyaka eyadlulayo andiboni nto engazaliseka ngoku kodwa ndilinde ukubuya kwenkosi lubabalo olungakanani esilifumeneyo kusukela kuyo yonke le minyaka. Kwaye yintoni injongo yokuba sihlangane? Yinkonzo nje kuphela. Ukuba singathetha imizekeliso, hayi. UThixo usibize ukuba senze zonke izinto zibentsha. Samkele le mbewu intshelizwi ngaphakathi kuthi, basiqaphele kuko. Ukuze ukukhula kuze. Ukuze iintlungu zokuzalwa zingangena. Kuze kuvele ubomi obutsha ngobaba lo Thixo wethu. Kubhaliwe ukuba umntu okwakuhlwayelayo uya kuvuna kona. Maninzi amabali athethiweyo kule ndawo kodwa ilizwi likaThixo liphumile. Kwaye ilizwi likaThixo liphuma livele elizukweni nje lwenzayo kuMariya. Ilizwi lingumoya elathi laba yinyama laphila phakathi kwethu. Kwaye silizwi likaThixo eliyinyama ngokuzaliseka kwezithembiso zikaThixo kweli xesha kuwo wonke umntu ngamnye wethu. Emva phaa izithembiso zelaa xesha zazaliseka, namhla ziyazaliseka kuthi ngaphakathi kuthi ngathi. Kwaye ayikho indlela ejikeleza apho. Singanyaniseka sithembeke kumnye nomnye, sithembele uThixo uba asinike intliziyo engahlukahlukananga. Abathembela kuye benentliziyo eyahlukehlukeneyo, gxebe abathembela enkosini benentliziyo enye engahlukahlukenanga, banesithembiso soba uThixo uya kubasikelela. Bawukwazi ukuba ndinguThixo, unguThixo, ilizwi lakhe livakele. Uzitshilile kwabo bathe bafumana uvuyo kuye. Ixesha lifikile apho kumele bakhathalele uba ilizwi likaThixo elingcwele libekwa kumhlaba elungileyo kwiintliziyo zethu, kuze ingabikho into yakungena. Ngokunjalo sifike kwinqaku lokutywina. Bangapha abantu abathetha kanjalo ejonga amabandla e-full gospel bathi hayi ndityinile. Namhlanje bakholwa oku ngomso, bakholwa okuya. Kodwa oku Thixo okutshileyo ithi awu batywine nguThixo. Abaqinisekiyo yonke into kodwa lilizwi likaThixo. Kubhaliwe elizwini likaIsaya uyawutywina imiyalelo yakhe kubafundi bakhe ukuba bafumane isitshilelo, bazi ilizwi likaThixo. Ngethuba ilizwi likaThixo litshilwe ngumoya oyingcwele lihlale entliziyweni zethu, elalilungisiwe ukuze kungabikho nto yawuxutywa kuyo, lishiyeke lingcwele licocekile. Ngoku umoya oyingcwele omnye owanika isitshilelo selizwi wakubeka entliziyweni zethu, umoya oyingcwele omnye uya kubeka ityiwina kuthi. emva kokwakho ndizawutshintsha. Nawuphi na umoya uphephezelayo wemfundiso ungajikeleza nje kwindawo ekude. Omnye angathetha into ayifunayo entliziyweni, kodwa ilizwi likaThixo litywiniwe. Isithilelo somntu noba ngubani singayifumana indawo yayo njengoba kwenzeka njengokungqungileyo itempile kaThixo. Kodwa ilizwi elityhilekileyo lihleli ngaphakathi kuthi. Akusoloko kuthethwa, amelanga soloko sithetha ngebandla nje kuwonke wonke. Omnye acinge bakulungile, zawuhlala apha mna konke oku libandla. Kumele sikubone umntu ngamnye ibandla liyinyaniso okanye ilizwi ibandla lelizwi iba lenziwa ngamalungu amaninzi, njengoba kusibhaliwe ukuba lingumzimba omnye kodwa linamalungu amaninzi. Kumele ube namava wena ngokwakho noThixo elizwini likaThixo nasemsebenzini omoya ongcwele. Kumele ungathi nje kuphela kulungile ndiyinxalenye yebandla. Ewe, kungenzeka ukuba into esiyibiza ibandla apha ayililo ibandla nje uba uThixo elibona. Ibandla njengoba uThixo elibona abayinxalenye ibandla ngabo bazelwe ngokutsha, bakhokelwa, bagcwaliswa, batywinwa ngomoya oyingcwele omnye. Nantso indlela uThixo ahamba ngayo kuthi sonke. Akoneliseki ukuthi nje ewe inkosi isikelele ibandla, inkosi iyathetha ebandleni. Ewe, kulungile oko. Siyabulela kuThixo nangezinto ezinjalo, ngoba ukuba uThixo ebengasikelelanga besingeyokuba silapha sonke. Kodwa oko kodwa akwanelanga. Awunokuthi inkosi ithethile nam, inkosi ibithetha nam, bekubhekiswa kum oku nokuya kuthe kwandihlaba, uThixo wenze kakuhle kum. Kumele kufikele kubudlelwana bomntu ngamnye noThixo, kumntu ngamnye wonke. Ayikho enye indlela. Ndixela inyaniso, kungenjalo singahamba nje sizimela. Asifuna uzimela, sifuna ukuba sibekwe lubala, sazeke nje ngamalungu omzimba kaYesu Kristu, sazi uba uyintloko. Ngako oko konke esikudingayo kusuke eqaleni yekugqibeleni, amava amatsha noThixo. Ixesha esilishiyile lifutshane, sonke kumele uba siqaphele amazwi ethu, sisaluse amalwimi ethu, sinikele kuThixo konke esikuko. Sithi Nkosi, zityhile kum emandleni akho nasezukweni, njengovukileyo, njengophilileyo, njengalo wathi ihlabathi alisandiboni. Liyawuba lixesha elifutshane apha ihlabathi lingayi kundibona, kodwa nina niya kundibona. Njengoba abafundi bakaYesu Kristu babe namava neNkosi, ngoku nathi kumele sonke sibe nokuzibalela enkosini okukhulu okanye okucinci, noba imisebenzi yethu ingayintoni. Akho namnye ndicinga yayingumzana uBranham owaphinda le ntetho ithi uThixo akanamzukulwana. Wonke umntu kumele aze kuThixo abe namava noThixo ngendlela enye. Asingaze silibale apha ngokuhlwa nje le ngcinga yoba imbewu engcwele okanye ilizwi elityhilweyo kumele libekwe kwisibeleko esisokomoya esiya kuvala singaphinde samkele nto, kodwa sishiyeke singcwele sihlambulukile ukuze kube khona into eyenzekayo, ukuze kuthi ekugqibeleni kuze iintlungu zokuzala. Sikulinde, sikulinde, kubonakala ingathi akho nto iza kwenzeka nakanye. Yanga uThixo angasinceda, yanga angasinika ukuqonda ukokomoya malunga nento eyenzekayo kweli xesha. Emva koko siyawujongana nemisebenzi yethu, sibe nokuhlonela uThixo nomnye nomnye, sibe nokuthozamelana, siqonde uthando, sithandane, siqonde yonke into. Siyazi Inkosi thina lo ulungile entliziyweni yakhe uqonda yonke into ngokulungileyo, konke kungaloo nto kweli xesha. Kwaye lo mbhalo wecula uthi mphefumli ngaba ulungile na noThixo. Yithi ulungile noThixo, ingaba sime kanjani noThixo ngokuhlwa nje? Ingaba kunjani malunga nobomi bethu bokomoya? Ingaba sithe sakwazi ukulandela iNkosi, sivula iintliziyo zethu njengesibeleko sokomoya, basamkele ilizwi lakhe lingcwele njengembewu yakhe ngaphakathi kuthi? Ingaba uThixo usinikile ubaba njengoMariya enokuthi andazani nandoda, umoya ungcwele yakugubungela? Nokuba sibhekisela kuEva, wayengenakutsho oko, zanga kutsho oko. Paulus uyabhala kwabaseKorinte uba ndiyoyika njengoba inyoka yamlukuhlayo uEva, ngoba uqhetseba bayo zonakaliswa kunjalo nani iingqiqo zenu. Ngoko athi ndinekhwele kuni uze ndinazise njengentombi enyule kuKristu, nanko owona moya kaThixo kuyo yonke intliziyo emiselwe uzuko lukaThixo. Yanga iNkosi ngasinceda isigcine kubo bonke ubutyebi bobabalwayo, kuba sithi kuthi Inkosi sinike ubudlelwane bothando nawe, imbewu yakho engcwele ityale ngaphakathi kuthi, usikhokele ngelizwi lakho elingcwele. Sikholwe ukuba onyana neentombi zikaThixo ziya kuzalwa kuthi njengoba iNkosi yathembisayo. Yabona, ndizenza ntsha zonke izinto, okudala kumele kususwe ukuze kuvule igumbi lokutsha uThixo ukwakhe ukubone kuko. Malidunyiswe igama lakhe elingcwele. Amen. Masimeni sithandaze. Bawethu osemazulwini, sonke sihlangana phambi kwendawo yakho engcwele Thixo. Siyakucela bawusinike sonke ubabani, wena wethu unokwenza, uya kusinceda koku ungafihlisi sinako kuwe Thixo. Akekho umntu wayesazi ukuba kwakuthwani ngokuhlwa nje, akho mntu ebekucingile. Uthe wakunika kwanjalo Nkosi, ngovuyo siyakwamkela. Yangaqhubeka uthetha kuthi Nkosi, oh Nkosi, yiba ngumyeni wethu, yiba into yonke yethu, umsindisi. Yangola thando lokuqala, ola thando lwakho lungabuye Thixo. Yanga ilizwi lakhe elihle lingcwele lingabekwa phakathi kuthi njengembewu ehlambulukileyo, ngoku nokuliphaphela ungqine kuko, unike ukugqobhozela ekuveliseni ubomi obutsha. Siyakudumisa, siyakuzukisa egameni likaYesu. Ku-Isaya 66 kumqolo wethoba ithi, shall I bring to the birth, mna ndingavelisisa na ndingazalisi, utsho uYehova. Ndingathi mna ndizalisayo ndivingce na, utsho uThixo wakho. Phambi koko ithi, before her pain came, she was delivered of a man child. Ingekazi bijabiji yazala, ingekezi inimba kuyo yathi tyibilili umntwana oyinkwenkwe. God himself, uThixo ngokwakhe kumele akunike, nokuba uyasibandakanya noba kubandakanya ilizwi lakhe ngithixomnye lilizwe elinye imbewu yelizwi lakhe ebekwe ngaphakathi kuthi yangangasikela sonke ukuba sifune elizwini lakhe sigcine sikufihle sivumele umoya kathixo usebenze kude okuthixo athe wanenjongo yakho kwenzeke. Bawethu osemazulwini, siyakubulela ngelizwi lakho elihle lingcwele Nkosi. Ilizwi lakho lithethile amaxesha amaninzi kwayinjongo yakho Nkosi uba ufikele ekupheleni nathi Nkosi. Asikuthathi kancinci kodwa jonga kuthi ngenceba Nkosi. Uyabona apho sisilela khona, apho ndisikulela khona, apho sonke sisilela khona Thixo. Asizuhamba apho sithi andinatyala nto ndililungise kodwa siyazithoba ngokunzulu Nkosi, sixele kuwe uba izinto azikho lolu hlobo kumele zizizo. Ngokunjalo nobomi bethu Thixo, sincede ngoku ekupheleni kwako oku, sijonge ubomi bethu Thixo ukuba singagwetyelwa kuzo zonke izinto Nkosi, nawe Nkosi, nathi sonke. Nikubabalo Nkosi, siyakubulela. Iba nomzane wethu ozawube sezulwini ngomso, umsikelele, usikele abantu bakho phaa ngokunjalo lonke ibandla Nkosi, umzimba wakho Nkosi, usikele abenyulwa bakho kuyo yonke indawo Thixo, kuzo zonke indawo Nkosi, yonke indawo kuwo zonke izizwe. Lo ngumthandazo wethu onyanisekileyo, uyazazi iintliziyo zethu, uyayazi uba kuyabanjani Nkosi. Iba nathi, ube nomzane wethu Nkosi, msikelele, mnike ilizwi emlonyeni wakhe, mnike oku kumele akuthethe Nkosi. Siyazi uba awusiniki uba sithethe ntoni, ngoko siyalambatha, siyakhenkceza Nkosi. Nkosi, sidinga inyaniso yoba uthethe nathi ngokunintsi. Gama lakho lidunyiswe, lizukiswe. Haleluya, amen.